yo, you talk to these niggas, right? You gotta catch your word. Yeah. You know what they talk there? When I was saying, nigga, was stupid, bro. These niggas ain't talking to me, man. I just
Bombo on the beat. Random. Yeah. Attention.
Bombo.
Mia Telatini. Jikoni kawa V Mosh Pika. Jambingu nye bamba jemsechu ta force pita. Yeah. Na flows engine ya heso nite motion kicker. Kumekucha kasinza ni mapambano. Pesa inaongea kama huna cha majibizano. Beat ya bombo na mascripture ya injili yamo. Na isi niko makambako na shiba cha ikili gano. So mtoto wa mama, mi mtoto wa wazazi. Kujua sana ndo mtoko wa wakazi. Zibua mtama kileta udwanzi. Nunua zana kuyakwepa maradhi. Bounce kauna dola mia. Ukilewa vunga sije bounce akupora bia. Yeah, utamka ulipola lia. Mjini hapa kambi tafi ni komania. Warandu, ebwangusha tu mangoma. Yeah, still the best to ever do this. Moyo wangu msafi atange upiga tattoo please. Nikikuheshimu jeshimu sijifanye stupid. Oh jeez, I can't even fit in, I'm too big. The game changer and I'm a challenger. You can't change me man, I challenger. Nina marifa ya kumshirikisha mtu. Kujikuta unajua ndo kumfikirisha mfu. Kuna baadhi ya vitu wezi kuongea. Kusema kiwete sepa na huku siwezi jongea. Wezi jonea, nendako hata siwezi potea. Nani nani aliseme ti mkubwa uwezi kosea. Labda mkubwa mmoja tu, mkubwa ni Mungu. Anebisha kwa hoja juu, ana kifungu. Cha sheria sio kuhost kelele. Na kubaki moshi ndo kilicho mkosi gerele. Mimi ni mpangwa, mpangwa mwenye swaga za michano. And that's the reason hata nikiongea wanasikiza na maswali wanauliza na mifano. Kungoja Christmas ndo ntoe wimbo, sina business hizo. Amna hatia kajinai haina witness hivyo. Yeah, don't you act like my ex. Kuniona online unauliza why si reply text.
Sorry.
And I'm feeling so fine, yes, ni wa fineness. Unojikuta the finest. PESA, that's the problem. Peace, cause I fear none, man them. Just telling the truth, I'm not dissing. I spit in the booth, ain't done speaking. Madebe tu pum na skika cause you're too loud. Kidume ninabaki sugu like I'm too proud.
Unawekwa kwa listi by mtangazaji bora. Haina maana kuwa hii chocha koki paji hola.
I once reached out to him kumtumia kazi. Hakunkunjia risikia kaisifia wazi. I'm in the game just to play my role. Heshima fedha legacy, I claim that all. Do I need fame? I guess I know. Consistency naitajika and that's the way I go. 130 Rock.